Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Seydou jam wal sakraɓe heeɗiɓe. Dewintinowo Seydao Goodluck Jonathan no doma Bamako ɗo talatari hannde ngal ɗo garagal yo caggal Batu Abuja to Nigeria to fedde lefol leɗɗe ɗe ben wajibini mali landinde woteji ñande noga jeɗɗo lewru fevrier hitande 2022 sona ɗum jukkoji goɗɗi dawrete. To kula jaɓa toon yela jamana nde yo yabbirna yajungol ɗatol gong mabɓe e Bamako saabi e ngollu famɗi e ngollu heewi lugge sambinoje sato asidangaji. Oɗo wattu jangol yuyuguna jogi daraja sanne jammare hunde fongata ɗiɗo nokkuji sodude kadle teddude bangal jangol ngol ɗingon sembe kawarji amen hannde beten talatare noga goho leru décembre hitande 2020 bisimilla sakraɓe. Ndenno dewritinowo Seydao na doma Bamako beta ko o yo bangal haybugol hum cangol hoore ben yillaji ɗi hollita ben Batu juujude fedde nde dow kabaru Mali woni ko Goodluck Jonathan ñallata Bamako ɗo micina wiide ñande no 18 décembre ƴaɓɓi ɗum ndu ben to Abuja leydi Nigeria kanankoɓe leɗe gonɗe li fedde nde wajibini yo leydi Mali landina wutteji ñande noga jeɗɗi février hitande 2020 sowona ɗum no jukkoji goɗɗi dawrete. Moussa Mali Sissoko wonko heɓani keɗɗan foof tan o sita sidiɓe
le o dawgol Goodluck Jonathan kanko président kiddo leydi Nigeria wardan e Jean-Claude Kassibrou oyo amir fedde cedone kambe hande warda jantida e colonel Hassim Goita do kabaruji di seda hollitidi famuntunde jama on wi horbe nde fedde seda holliti wi soni wala ni wotengaji di wade po le noga jeddi leru février hitane 2020 le wi mebbe soni lamu mal on jabe dun be jukkan lewru janvier waro be holliti wi soni wala ni wotengaji di wade président jojjine kan e député fu yalla civil en ana lamo leedni ga lamu ko be malbe holliti wi soni walani batuji entitreede assise national ni wade so kan en holla charti mo woti kan hani wadede mudum dubbe hanni fedde cedone ku jabbi ga kortal cedo wada ngali lewru décembre balde mudu sappo didi horjo leedni holliti kanyina wonde wadde imadraji yalla famina jama on wakkati mo woti ngadi warta wade wargol be yimbe ana korta e wadugo batuji haladi le leedi malni du em tawede fu fedde cedone wala jojjo fu leedi maldo hamidu boli o liwama leedi malde le lewru octobre hitane 2021 sabe hala do hali metti horebe
politinkoɓe heɓe holti wiide ben ngal ɗo garagal cdao le Mali latto nafan sanne leydi ndi bangal ɗati dabareji ndenago Brahima Mamadou Kouna wonko halni mbiyan Elisabeth Walte Mamadou bangal muɗum keɗɗono fo sango Alsisé.
Bo'oni ɓe gara ɓe joddo ɓe kalda de golleji gaɗaɗi ɗe laamu hakkunde rew ɗiɗo ɓal muɗum ndu woni ittude calendrier mbawɗo landinde woteji ɗi fa ɓe ƴeewa seeɗa ɗo ɗati ɗi leydi wondi nangude bangal landinde woteji garoɗi. Tato ɓal muɗum ndu ana wawi tawede fa ɓe kaltana kanonkoɓe leydi Mali ndi fati jaɓa feyi siñinde talkuru hakkunde muɗum en e fedde entirtene Wagner fa soldat en mon immo waɗa immadaraji ɗe haɓugol terroriste en le leydi ndi. Dawol ngol nafa muɗum ana mawnani sanne leydi Mali ndi hande ana hani leyɗe ɓattiɓe leydi Mali waɗa immadaraji fa anda hono alhaali leydi ndi wordi hono fu gurdan yimɓele gomɓele leydi ndi wordi fa yetto ndenan kohen ko nandi muɗum eɓe kaani weɗodirde juuɗe fa ɓe keɓa wartirde deƴere nde leydi Mali nde mangal muɗum fu.
Sakiram ɓettutu haklaji maɗdu kabaru ñam banga bebe amen Facebook kadi Twitter. To gabe toure tonno so golloɓe murtiɓeɓe ben sugula mabɓe yottan huncangol hoore himmeji mabɓe ñawɓe ɓe kaña sakiraɓe mabɓe kay ben nam metta sanne yogaɓe mabɓe ben batte rafi sawrugol jati hooti ndenno ɓe darda gouvernement e murtiɓeɓe ben hawrude dow gotum wonko Juliette Kilbel heɓenen keɗɗan fo sango sita siɗiɓe
o murtere golle dogotoro men naatiken torra amen saabu deena mi won nawoɓe amen ɗo ɓe ñawantaken mi mine woni ƴettinan goto mo koñal muɗum heeli ana fota balɗe sappo e tati fa hannden heeɓa ko sowra so de ɓene wawi accude nde murtere golle ɓe warɓe ñawna amen ɓe welde toon sanne saabu homo fo heɓan hoota ɓene wondi e hokkude amen cafaje ga samoji toni wala suraɓe ɓe jaɓata warde ɓe naara fen nawaɓe fukkiɓe gaɓe goɓɓe me jaati jabotoma wikkan e murtere golle woni ko heewi mabɓe fo yomi ñagotonɓe ley so heɓaɓe immoɓe warɓe naara amen hono dogotoro men ekkitoɓe golle ɓe ɓeɗo ana woni ga ɓe windina amen ordonnance wakkati fo mbeɗa coodi a cafaji nde ɓe ñawnta mbeɗa wondi ittala kalisi mairejo wakkati fo ittala kalisi sono haalenma gonga ana torra amen sanne mais wala kalisi koye heewi soni wiya wakkati fo ittala ana woodi kalisi amen timman fandene golle ɗe jaati immaɗe.
Ɗatol Bamako mbiya Kolo Ndiaba na tampina dowoɓe sanne moyintigol ngol ɗatol ana wara duuɓi tati tawede fof ngol wela nawtorede battel luggal lugge mbiyan ɓeɗade ɗum ɗun e ngol famɗi sanne Fatiya Tara nawtorkel ngol ɗo dawol keɗɗana koɓe anni du fo sango Ali Sita Sidibe.
On paami ɗum jaati ɗum woni ko donno e mobilaji yogaɓe watta fa haltana honoroɓe mu en fati ƴaɓɓo e mobilaji goɗɗi ɗo ɗati ɗi ngol ɗo lawol ka ñande fu ɓuuri hulɓindeme wattu fu kasaraji ana ɗo maggol tawere immadaraji ɗe min gondi wadde ɗi fu ɗum woni ko nimsiti kanko donno mobile chaine dugu transport
sono haalan ma gonga min je mide nyaago lawol hakkune bamako kay kola njaba mutintine sono wala dun dun torra mawdo geede ana heedo lawol sanne sono wida a wortan de geede ana wa natade sabe wada accident me wawa fedde gonde sanne do lawol mum so tanin lawol ana wa yaajine de no dum moddam
yoga e dawobe motirbe goldo lawol ka holiti wida ana welti ko be jotti nokkuto be jaata e jam be cuuda e metti ma e fey fewde no lawi di wurdin e be narda kana ko be lindi walla be landin gol woteji di wana kanyun tan woni hunde kande hunchenede hore no yawiri le leedi ni be micitome minen du seeda no holitri wida yogaabe e be narda kana ko be lindi wada ko wayi fu yalla dato gol ana heba mu intinede le modjere jamarnde fu yalla ya warta yimbe kan e kulleji ko jogi ana heba newadi
kabo bama ko yaade kolonje ba lawol mo modda wala on yi geedede wakkatu fu mobilage amen bonando dum bonala mawdo ba lawol mo wodi no tampina amen sanne mede yidi ko yaajine
fade ne gike dawo be ka fuudo donno mobilage di woni e be narda be munyal kan e sawraade do dati di yalla le wimobe kasaraaji di ana heba uytaade
yugu na yirwi sanne bamako do buri fufu le o do wattu jangul ka nonno de do kadde de na beedo tan tidude yaade e wi mbien na njeyobe bangi goto yo sabi kabaru donno bangi goddo yo kambari mbien alhali kalisi lolido devise moniteur alimatu mbien yatara fangi o do nuku yegol yugu keddan ko hebani du fasango sita sidibe alisisi
me won lumo araida le genni bamako nukuto yugu ciottete ko heem e malin kobe le o wakati jangol kay e hendu ana wara soda den nukuje be wara cuada kaddu leji ko faabtobe e henduni ka e jangol ba jama heewre foti fu nyogabe holliti widdi kaddu leji ana tiidi
ninka min wawata fi sodde kaddu le de faahi tan yugo yugo ngaydi ana tiidi hande ne wakati bettidi jukku temdere tan wonna bala nyaloma hande temdere debbe sappo faateme didi clover ngaydi du tiidi san
ciottobe holliti wi o tiidala an habbide toraji heewdi di kambe pe be hebata jungo yimbe antitirtebe gure sisteme
balli rebno to
wadugol di kuje amen yugo yugo wana hunde ni ne fey hande passe ma djundu anati client be sotta kase sabe quality wi de ko min je yirta be ko anati di ko di mi chodan no ko ina sappo jetti hande ina nogay min gattata hin client be ka fuddi fandu
yime wadda be kaduleji kaindu holliti torran mo hewdi e ndukkuden fu fara bangal de duen ma kan e hebbungal choggu waddu ngadi kaduleji dungo holliti madu sisi kan yo grossisi le luma mangol
yugo yugo ngaydi europe kan etazini yurata kalsiji di nyamata di walda puri fu dollar kan euro anati dina san kakiji amendi nyaw odo warbeedi ken do latke sababu wadande me tita laaji mawdi bangal adude kakiji amendi wardele leedini dedwan ma odo ana tiidi sanne
tiagal du ku he e commerçant men holliti wi wad gondi kaduleji tiidi sedan save nyaw
bangal mbien acte covid biege kurna nyaw kurna virus ewde kenya warde hande mbien ardi be cellal leedi di holti wiide nyawbe chapane njo e jena be digi hen temedoro chapane jetto chamtanama jeddo iwi hen den no so dum fu fawrintinama mbien njafodon mbien tan di do ngol rabundiral mbien gal do rabundiral tay kama le nokuji kay kulikuru sikaso moti e bamako den no bangal yewtere med acte covid ket anako ben extra jara du festango umar waygol usman nyalbuli
Sijotamani
to yam fuule to imadraji puddi ilele noga e jena lewru novembre du fa pamina jamare de no nyaw coronavirus o wuri wabe dido golleji su doktoror wondu li lamu yam fuila e bon gonde yade le chu doktoroje gonde tonde kanya fa jottada damaje gonde le o don nokku e misideji fa yotto e egliziji kanya e chu e college
fa ndaw imadara lele bitate yo hollitinde jamare de yalla ana yalta yade pikawade kede ko abdraman traore wi kanko no point focal covid nefa so do doktoro yam folila
ville les lanter ko sabe bini wasde wadade pikirni nyaw coronavirus on do sabe yimbe ko nyaw woni mo an hewi sanne le leedi mannin hanne do wonko sabe hannan so me wad imadraji les fed entretien service de développement social yalla me heb me kawtna jama mudum famitna jama ba wodiri e nyaw
yimbe yam folila collectivité ko sabe de jabata ya de pikawade yo sabe halaji kalte do bembe andede dinangata hore
le bembe andede sa yewdum jama ko hew hunno sanne pikirni nyaw coronavirus sabdina yogabe holaki dino fey goddo ana holliti wi pikkir ana wawa dir nyabla goddi kasin minga aranno mi holaki pikkirne de handan mi de holi ku pikkirni gonga sanne pikkirnge an muddi sanne du
on jenimbe hore o imadara ana darta faba muya jamarnde yalla di golleji ana lato no jidira
wattu joni min gara min dokka goddo landol docteur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé kumini do kabar habule nyaw coronavirus le sou docteur hôpital di Mali
net on hani bonna de masque sini ana wada haro chaldina
vous êtes tous
on fu odo andi wiida wana wajibe juude modon wattude maski dum hasindina neddo dogo wana hasindini e hindu wonno gol mako maski one ana wawi hadde mo hebude hindu dio hasindini mudum so tawi ni nyaw o woyema nukuto jaata to yimbe ana heewi dum ka wajibe a watta maski o sabi so a battike yimbe wobbe tawi a wala maski o ada wawi wadde nyaw
do kaddeten bete hande do kabaruji meden joy do coronavirus tinnodon den wonati di dogotoro en gondi haalan dewon nyaloma hande o fa denon ko he modon denon wondibe modon
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe li kabru amen le kirodiri ton to masina hultama wiide ben neddo goto iwi hen goddo barmi ciagal ko jon en kaborde be andita ka e donso ko be mumondiri nyande 10 jet leur decembre sere gellel wila commune kolongo sabi mudun jamare de woytiki lam ko be ben haybude denago yimbele e gineji mabbe to kay ton ben hultama wiide hakki cabantaton yimbe hawruti ben e jande cakte yontere de do awgul ben ledde yalla haybude hawaluji de zufure kay landini galdo kawrital antim nan kabaydi fa handi lamu kayto baflobe tonno hultama wiide men pelle grad kay e fark france tutti sukabe lukuy baburo tombe lana e moteur mudun dum wadi nyande asore de 10 jet leur decembre ben dande mayo bafin yeso amerien hejabe lamu sarabe e jangobe be jitti sanne ben gadbe dokal gal e kanya dun sjo tamani mijistene wiide men yo cilol idobul joni dedo bedon totte lana e moteur mudun dum fufu yo sabi yewtere de sjo tamani wadi do telaji ben lumbugul mayo sukabe lekol dan no dum wadi wattu avril tabinul sagrab dum timita kabar yam men mi tonda wa sar fuf mitado bembal amen 3w.jutamni.org mad no dum viamo 37321 o sede yotre meden magazine.